yantunguye ariko biranshimisha kubera ko umwana nari yarakozeho kigera hafi y'isindi hacuariri muri 2004 niho nyakubahwa perezida wa repubulika yangize minisitiri none muri 2014 barangiye basubije kuba minisitiri ndumva ari ikintu gishimishije kandi nashimira byimazeyo nyakubahwa perezida wa repubulika kubera iki cyizere yongera ni ibintu rero byantunguye biranshimisha hano nari menyera maze kwagira inshuti nyinshi cyane benshi batangiye kuntelefona bambwira ko bababaye ko ngiye kugenda ariko niko bimera mu buzima umuntu agomba guhora yiteguye kuba yakora akazi akariko kose igihugu kimushinze nanone nkaba nishimiye ko ngiye gukorana na minisitiri mushya premier minisitiri mushya twinjiriye muri kabineti imwe muri 2004 nkabonaho no kumuferesita kubera ko amazemo imyaka 10 none yabaye na premier minisitiri murakoze
murakoze nanjye ndabashimiye cyane kandi mbifurije kurangiza imirimo neza bwana minisitiri hanyuma murebye iyi minisiteri mugiye kuyobora ambasaderi Habineza ikintu cy'ingenzi mwo muzashyira ku murongo wa mbere mugira muti ni ikintu cyihutirwa nka minisitiri nzitaho cyane kurusha ibindi ni iki mwatubwira
iriya minisiteri ndayizi nk'uko wabivuze na minisiteri nakozemo hari za challenges nyinshi zirimo ikintu cya mbere cya challenge ni irushanwa rya shami riza muri 2016
nabitekerezaga
urabona zira hagomba infrastructure hagomba organization hagomba gushakisha funds kugira ngo umuntu bizagende neza cyo ni ikintu cya mbere ikindi ni ukureba nagiye mbona hari hashtag bashyizeho ya Joe where you are away nagiye mbona ibibazo bagenda bavuga ubwo ngubwo nabyo ni ukuzabyita ubundi noneho nkakoresha connection nari mfite hano n'ahandi kugira ngo turebe ukuntu umuco wacu wagumya gutera imbere tukanabyaza umusaruro na siporo yo mu Rwanda ikagerageza kugira ngo ijye ku rwego rushimishije ndumva ari icyo kintu turebeza mfite ariko nzagerageza bafatanya n'abanyarwanda cyane cyane urubyiruko nabonye rwishimiye ko ngarutse
Ambasaderi Habineza muvuze ku irushanwa rya Shani nibuka ko hari stade yagombaga kubakwa igahanga itari yubakwa ikiriya kibazo murateganya kugikoraho iki
ubwo nzabanza mbere icyatumye igatangira kubakwa kwa ko nzi ko ikibazo n'umwiherero twakiganiriyeho ubwo nzarenza ikibazo aho kiri sinzi niba mu myaka ibitangaza kuryo yabayuzuye mu myaka ibiri ariko ibyo ari byo byose umuntu ntabwo tuzagerageza turebe ikibazo uko kimeze turebe uko twagikemura nicyo kintu numva kubera ko iyo challenge ndayizi nandi kubera ko stade bari bayivuze ariko ndumva itari yatangira
mukomoje ku kantu ambasaderi Habineza kajyanye n'uko urubyiruko rubiteze kandi rubatezeho byinshi hari n'amajwi yatangiye kuzamuka avuga ko mushobora kuba munyemuhawe uriya mwanya wa minisitiri kugira ngo mukangurire urubyiruko amatora ategereje mu myaka itatu iri imbere kuko ngo urubyiruko rwaba rubibonamo kurusha abandi bantu mubibona mute mwebwe
ngo ibyo turimo njya kuba perezida ngaruye muri kabineti afite impamvu ze ari nk'uko bivuga gukangurira urubyiruko amatora ibyo aribyo byose urubyiruko rw'u Rwanda ubungubu ni na majorite bamugana urubyiruko rw'u Rwanda rugeze abantu bari munsi y'imyaka 30 bari hafi 100% ubwo ni ukuvuga ko mbonye misiyo yo kugira ngo wamugane inkorane nabo duteze u Rwanda imbere by'amatora yo muri 2017 hari igihe gihagije cyo kuzabiganiraho ariko icyo nabonye ni uko nabonye ko wamugane urubyiruko rwishimiye ko ngarutse ngo nanjye nakora ku buryo bishima kandi bakiteza imbere n'icyo kintu cya mbere mbona dukwiriye kuba imbere
ndabashimiye cyane ambasaderi minisitiri Joe Habineza kandi mbifurije kurangiza imirimo n'inshingano zanyu neza.